tada selube dagat kaga dulka gadiga murkura tisa so arke dulka gadiga murkura tisa so arke alanka dabarka ga isntir dol dolitay selube dagat kaga dulka gadiga murkura tisa so arke dulka gadiga murkura tisa so arke shana kula jecleyni dabu ku doonayay ku dhaada sidiisa yeel dabu ku doonayay ku dhaada sidiisa yeel dawac dawac ruux ka jiray dibtii nabarada kalgacal talishana kula jecleyni dabu ku doonayay ku dhaada sidiisa yeel dabu ku doonayay darari ka tagiyo qadi maalmi ku dhaafay xusuus si daawooda ku dhaafal gacay ka maanta maanta ku dhaafal gacay ka maanta ku dhaafal gacay ka maanta maanta ku dhaafal gacay ka maanta ya, tapi ku rasa sedawa.